ਹੁਣ ਸਗਲੇ ਅਮੇਰਿਕਾ ਦੀ ਸਗਲੇ ਅਮੇਰਿਕਾ ਸੰਬਤਾ ਦਿਲਬਤ ਗਲਗਲੇ ਕੇਸਾ ਸਾਲਮਾ ਫੁਲਕਾ ਜਲ ਕਬੇ ਅੰਗਾ ਸਾਸਦਿਤ ਮੇਤਰ ਬੰਦ ਟਿਕਡਮੀ ਲਮ ਟਿਕਡਮੀ ਸ਼ਨੀ ਸੋਡੋਮੀ ਕੋਕੁਰਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਰਾ ਸਗੰਤਾ ਫਾਨ ਓਰਮੋਨ ਸਾਤਲਾਈ ਫਿਰਤ ਤਮਸਾਸ ਕਨਾਪਾ ਅਮਮਾ ਜਲ ਕਬਾ ਅਕਮੋਜ਼ਦਨ ਹੋਰਦਫਤੋ ਤਕੇਨਿਆ ਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿਆ ਰਾ ਕੇਸਤ ਗਬਾਸਾਲੇਫ ਕੋਪਿਲੇ ਤੁਰਬੰਡਰ ਬੇਕਨਾ ਕੇਸਾ ਤਮਸਾਫਾਵਾਂ ਕੇਸਾ ਕੰਨੇਮ ਫਿਲਮ ਇਰਰੇਵਿਨ ਇਸਨਾ ਕੇਸਸੂਫ ਕਿੰਦੇ ਫੰਨੇ ਜਰਾ ਕਨਿਸਨ ਕੇਸੂ ਮੇਸੂ ਅੰਤੂ ਜੁਵੇ ਹੋਰਾਤੀ ਹੰਕ ਤੁਮਰ ਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿਆ ਤੱਕਨ ਵਲਿਨ ਤੁਰਤਨ ਇਸਨਾ ਫੇਰਾ ਅਮ ਗਰੇ ਕੋਪਿਤ ਤਾਨੁਤ ਚੇਨ ሞቱማ ፌደራል ኢትዮጵያ ፈድብሊሱማው መተ ትግራይ ግዱት ከጀልቀባ ሜማሪን አራራ አፍሪካ ክባከ ዘትገገሰሙ ጀልቀባሜ ኢትፉፌጅራ ካናላጅ ሱዳን ሀዩን ፈላሰማ ሲያሳ ጥንጠለ ገመሳኒ ኑከነኒትራን በፈቃዱ ትዱብሴ
የውን ማሪ ዶክተር አለማዮ ወሊን ታሲም ነከሳ እንኒ ተኮፊ እንኒ ጀልቀባም ጋሬ ወንን ዳፉ ዋኤ በርባቺሱማ ማሪ ካናቲ ዶክተር አለማዮን ካነጀ
ነጋኒ በርባጭሳ አብያባፌ ቡኬ ሰቲ ወነጋቴ አምብይ ጉደቱ ወነጋቴ ከመቱማን ለይ ተስገቢ አምብይሻ ቡሹ ደንደሁ ሞቱናማን አማኩን ዛራ ዋንቴ ፊ ፖተማርገቴ ተስገቢ ወርቴ ቢየ ቡሹ ከንደንደው አራሬ ወጅራቴ ወራዚዮ ዲበዳ ከናፈዲ ሳኒ ጥጄና ያደገሩ ኩን ዲባ ቢየ ዲዳላን ኡፈመለ ፈዲ ወያኔ ሳተው ፈዲ ሞቱማ ኢትዮጵያቲን ሂንዱፍኔ አከንቡ አከሁወኑቲ የሮዴር አፍዲ ባንካራ ገማፍ ገመና ይራቻ ቱሬ
ዲማ ወልትቡ ኢንሳ ከነረቲ ቢዮተን አላ ዮካን ሐዋስኒ አዱኛ እትዲመቴ እትዳማ አጅር ማሊፍ ጥየፈና ጉዳ እትከነሙ በርባቺስ
ፈዲን ኢንተረስቲን ቢዮታ ከነከስ ሂንጅራ ኩምቤ ከማራ ማሊፊ ኢትዮጵያ ኔሮ ኤራፊ አንሸኒ ፍሮማ ወረዌስቲ ከነ ዱፋ ቀብዱ ወጋ ዲቦታ ባይየዳ ከን ዴሜዳ ጋፍ አፍሪካ ከነከስቲ ቢየ ጨለቅሱ ቢየ ሁምነ ቀብዱ ቢየ ናኖ ሺ አጀጁ ቢየ ዴገርቱ ወረዌስቲ ታቴቲ እጅራቻ ቱርቴቲ ኢሳኒ ፊ ኡሌታ ቴቲ ጀራቻ ቱቴት ኬሱማ ዘወነ ቴሮሪስቲ ካነ ኬሰቲ ኢትዮጵያን ሆርኖ ፋብሪካቲ ወራ ቴሮሪስቲ ጀደበን ሸባብ ፋቲኒ ናኖ ናኖ ሶማሌ ካነቲ ናኖ የመን ካነቲ አከማሌ ኬሰት ቆደ ፉቀቲ ነሞተሼ ሳ ዱአ ሳ ጥልቴ ፈዲ ሞቱማ አሜሪካ ታተው ካን አውሮፓ ኤክሳ ቱርቴት አሞ ካራካኒስ ሙሂማን ቴራን ኮንሰርኒስ ቀቡ የርኩኒ ኡመተ ጉደቴአ ሂማን ራይት ይረቲ ስቴቢሊቲ አዱኛ ረቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ቀምነ አኒ ወራያደኒዳ አሞ ኡመተ ቢጩ ኡመተ ኢትዮጵያ ቡሻ ቱሬ ተቆጡ ኡመተ ቢጩቱ ጅሬኛ አቡንሰ ሂዱ ጅራ ኩኒ ጋረ ጂኖሳይድ ተቁደን ዳያኒ ዋንሶዳተኒ ቪ አመስቱ ሳንታኒ ላለኒ ሩዋንዳ ለምታ አለቹ ዛቪን ቀቡ ከንጂራ ኢንተረት ቦቦ ኡጄ ያደ
ኢጆዋን ዱቢ ጋረ ወለመን ቀበተኒ ጥያቹ ደንዳአን ዮኪን ኢትቺቸን ማልፋ ተውደንደው
ፈዲ ኢሳን ለማኒ ሃይላ ሎጀን ፈኢሳኒ ሪሊ ወሊን አርገቱ ወሊን አርገቱ ፈኢንሳኒ ሁንዱምቱ ኤክስትሪሚ አጀቹ ከንጀደ ሞቱማን ኢትዮጵያ ወያኔን ቀዌ ሐለፈካኤ ሞቱማ ኢትዮጵያ ተውሳ ቤኬ ጋፊ ሲያሳ ቀቡ ሁንዱማ ኦፍራ ሐርከ ገቴ ነጋ አና ከመተከጅራተን ይበተወዱ በተኒ ኢሰሰነ ነጋ ሰናላቹ ዳብ ሉቡሳኒፍ አምነስቲ ላቹ አፍ እንደንዴኛ ከንጀ አከሲ አንሳን በተኒ ሞቱማን ኢትዮጵያ ወሪ ወያኔ ሲሞ ሞቱማሳን ከንሳንጋ ፈተኒ ቴሪቶሪ ትግራይ እንዲዱሪ እንዲ ወራንስ ኩንቱን አለሲን ድረ ከንጅሩሱን አክጅሉት ኑፍ ብሬ ከሙሳፍ ቀባ ቲፒኤልኤፍ ሞቱማ ትግራይ ተኡሳ ፌዲ ኡመተ ኦሮሞ ተጃጅሉ ከተን ተኡሳ ዘ ኦንሊ ሪፕሬዘንታቲቭ አከቴ ኑፋ ቤ ከሙ
ፌዲ ኡመተ ትግራይ
ፌዲ ኡመተ ትግራይ security umata tigray daf nu garantini kunuf be kamusaf qaba waraza kan kesa gakangale kanaka humna eplf kun sovereignty biya sana kan tuku tau qofa tuntane dinuma ummata tigray fi eritra hidduti ume bala gudda aka ummata tigray rat hanga wango sevi kun conditioni da kuma le kana kesa bautu sanif qawa kan jiru ga kase kase icima an san ulrat ga fadane ja isa kase da na to legalun baye ulfata dura kana utu kana biran gahin ulrat amanta arari kuni really arara hak afidu lamanu sutuzuzan akasan legalen kango to uzaraf tarkan fi dan ademu musaf qaba jedani wariyadani waraka ayu ye jara gafini duran san gafatan hostility session kanje an okinismo ceasefire ye jan qawwe dukau abachu qawwe dukau abachu akadina tolbrale fachu propaganda walrat ofu abu humni biyadida inak EPLF jiratusun immediately akhum da sadafati biya toko kesa imma biya toko kesa gale waras ofu wansatin jire biya tigalu kanje damani sanarratti dabalate mo transitional security agreement kanje dam okinismo gara arara sakanitti hika sa hunde qabu rakko hunde sane hikuudaf kanamageesi su transitional security agreement to kujirachu sa qabe echan ammasanatti naga oliti buum sakkan umne naga an egu humni to kumnal bat tsenu sa qaba anaka united nation security force to kujja okinismo an eu saudan africa union saudan ha
wal gayi kanarra walamatu ega mudanda wali galte dani tumuru dafi wali galte male addambahu dimba kanalalchete wae ittu tae waya jedurratti dr alamayone iyada tumura qabu
arari hogujeramu compromise ira compromising kallatani kanfudatani da tokuma biya tiksitun gam to kofa yote biisun biya to undandesu hundum to tiksitu to utsab qaw kana fogun kana ilalu kana mabasu qawaitun tein bolindu bachu ra kanje
doktor anamayo maka odusto ta kenyatin nigalate fan
Bulchin sanano Oromia Godinale Wallagga Baha Shwa Bahaf Shawalit Akesat Halilale Enyara Wataman Jet Amanin Namun Ninagal Iba Ul Ajefaman Jechuran Congressin Federalwa Oromo Kafaon Iyena E Sejra Adibilisuma Oromo Abaonis Bakawana Dadat Namota Naga Yokan Sivilo Tarati Halilan Rawatamajra Jechuran Himatera Jiratota Bakawan Halilalin Itgege Samijet Amisanata U Namoni dubbatanis halelalen sun gegge samu sagale America of Sanijran. Ango nimotuma sagale America at dubbatanimo kan halela motuma itifulle fatihi atota shane male umatanagamitijran. Wajirumumichamnistera Ethiopia of Commissioning Merganamoma Ethiopia halela rawata mijet amilantise odefano akank amne dubbatan. Namoni naganyukan civilun ajefa musani raga akak abuka dubbate. Abani, as United States case juruf, Walda ho ganaf de Girsa Hamba Oromo Yokan Ola Jeram, Halela Rawataman Jeraman Elajsek Oranan Idla Dunyaka Gigesa Mugafatejra, Sahidam Tokanarati, Gabasabat Lagabti.
Nano Oromia Godinalia Dadakeset La Milenaga Yokan Civilirat Halela Rawatamajra Chudan, Partlensiasa Makaromotin Sochual Lamin, Adiblusuma Oromo Abaofi, Congress in Verala Oromo, Kafaon Ipsabasanim, while Abdin Motumafi, whom noted at Nano Oromia Keset Sochuan Gidut Demzifam, Wagotan if Cantaretau, Kafaon Ipsun, Kanagidut La Milekulun Ajefamajrujera, Ipsi, Kafaon Basim. Jia onkololista kofakis lamile kurkulun nibatoko dikdama oltan godina lesadi keset ajefamani rujechun itgafataman sabkunnamti congress federala oromo obosultan kasim sagale amerikati fiman
halilankunga umnota motumma diyaran materati bukasan ini tinin ajaran irat-irat kita meja, musuh kata datang di kengkak kami, kalau disebut di segel, boleh nasional kita na mutaul kita dengan dah karehe itu ajaran muti, namun negara kita afri ajaran manjuru, manjirin nyafi, manjurum satis, manjai tinin jira, kalau disebut di kapural makhluk kosa, coba ti boleh nolak awak na uama galutis, akas mati orang kalau kita multi kuda sadi kumla wafi kuda shan kudina shaba ana santan betile tayar oratin mitan umatara ka kaveti ninjira kulle sulti kuda sadi kumla wafi kuda shan kudina shaba mita ana tobititi ganda dokke ofujeda multi haliti gafatum ma inkable halilandroni kaveti ninjira sawasani kuna sodon sadeti chura ana tobiti mitani ga keno moni naga jaan ko lali sabuti ku dafu ke sabuti ku dafran darban ke sabuti garana mati bato ko fidi damatu aje famani go kajeru ode fannon di mataranu kakabe
motman chopya hidatto ta shani jede waam barbade sudaf nanno oromiya gudinali addada ke sabuti tarkam fi humna furacha akajru be satrun sa niya da tamam addibil summa oromo abaun ga masatin halellan motumman qille sarraga ge sejedu lubbulam mile na ga heddu gala fati jede motumman kam fi furatuf akka itigafatamu ma furatu gafatim obbulammi gammachu itigafataman qonnamti ummata addabul summa oromo halellak illen sarran rawwatami jedan ilalsun ejenno party isani sagale amerikaf innaitsan akkane edani
fakkesidaf warana bilisumma oromo jira wallolanjira hajadu male sududani ummati civilian retti efate kanju nut akaddabul summa oromo ti kara awasa ummata lamile romia rati kandaga jibu fi akacha sa kenya addu summa romo abawotti simmo nuti ragagu tu dafi ode farno kulkulla kanu kam addu summa romo taate kanamalle gajjabese kanni balani fatu fi qamni ya alella kanage sajuru morni hango qabate jiru tigafata umma fudachu da akakabu da nuti kama kenya kan daman jochu inni kunimmo akka Serota adalah dunia zirufi, akka chartariwan, lapsiwan ad dunia, kabdun, matumman, nitikafata umma akka furachur akabu, adibli summa romo, gabs jabeseti, kanini gafatu, kanakesat gain, dable, adalah dunia dafi, nagana muma, mijalin, gain sani kudara.
Gazdestun sagali Amerika, jalan negamada, halilant yarran, shawalita, shawabahafi, wala gabahakesat rawatami ilal sulan, kondantata federala nanuf godina gafateti, hogana biro bulchinsafi nagenya oromia, commissioner generala kafialo tafarra debike nanirum.
Ani akata sana ni halilan droni nanno sana trawata migrachu sa kuanga bu ido adadati orana shifta shani raoji walit buin tingira walit buin sisun umna kama na genya lama walit buha kana tiesa ti droni fayadamu kuanga bu garu walit buin si darbe tingira kumatis kafte walagamaha nanno nunno kumba magala dare jaram tutakajira magala tarutte nani ummata achi ukisani chaata motumma ukisani rakko uma katuran kana motor race afkan ni nyana no sanitta kabo bebe ka halella tro ya jettunde
obo abila majrata godina shwalita ana qobita usani erun halella rawotame enna ibsan
pakka ummanne timmana genya sa mariya tajiru tokkande halella diara yegefame ganama keza ulasati shani irati ummani eroma kana namni kamille gara gabada kundandawu yodibamille mana yada de mundandawu mari kana ti kanumanni walde ummani jarsuli biyati ni waliti kabame bakka tokkotti kanti waliti kabame mari kana gejesa jiru tadi kana irati anelle kirawotame di budanne kandarbani ela namajadani tokko kaleza erozanatti jan kana nargira namni torba alkalida bosona di anama keza kambudame da wali gallisa majata misa de lubu dan kandarbe madaro bi ko tigra da batte gadne se na maburtani torba uda sagal bosona bi inanna ma ke sa kambuda manida wali gal lisani na madibato ko na maja madoni kote pula umata ijole wadda sagaliti anga umri jarto wadda obata ni sadidi tigiranita
obogamachu atomsa hajrata ana chobi ganda bakke ufata usani erani gasi sagalin amerika halilan tiyara kun karrawatame yero sirni ebe hedatto ta motumman shanetin jir warana bilisuma oromo jechun ofwaman rawatanitti jere gafatef debikennanin akazdani rum
nam to koyun jiru jarto biya walitti wame malguna bagada kuno arati ke kanjan sanga na walitti wame ummata umari jiru walitti wame malguna fallite nya gabati wa tadamne umanni genya umu ya umanni genya rakacha jira malguna falakana malguna akanti nuda la mal mari anna sajir ummata di ta namata baratani barato ta jira ille namata jira inda wa ta jira dubisani tamo kana walitti kawai kandina kana no genya tinjiru kandura no ti do lafakan alguna rgine gero jira ni ana kinti barati akitti kuno ana guduru kanjiran keza akitti lengi we chodu la genya male no ti safara genya ti kambi warana kanbana wani balle anasbe kungo kuni wanjira eba la yani kuni guma umata kana wali nduga umata kana rusu da fe Kenya balle tu da fe male tira eba warani rusu homu kote bula wati roli makaye de kuni
nagenya kotit nan soda da makan ko akka hin amne jirtun kan dubbatan jirata ana cobi ta usani kan ibsani fi yero halellan kurra wata min bakka san jiratu sani kan eran wan argan akka sin sagale amerika ibsani rom
le jira tu irane bigane hode kasu mogati bae yeroo nakkas otu kan deebiraa jiru waan akka qilleensarra hurrii wayii nuti qabate sagaleen akka qaqawee balakkeessa wayii nuti bu'ee isaa booda dukkanni lafatti uffatee dukkanni sun lafatti uffatee dukkanni sun lafarraa ka'ee yeroo laalu namni jaapuma jiisaama bishingatee du'ee bakka baay'inaan ciciisee jira. Isa keessa buletti kotokko hin jirti michaa wasiila kotokko ishiin natti wato haftee maaloo nagaminaan jenna ishiin buladheetti keessa ba'e
ishiin hoo hafteetti lubburan
duuda deeyikaa baay'een turera deeyikaa xiqqoo achi deemne osoo nartuute.
Hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa komishinara jeneraalaa Kaffiyaaloo Tafarraa haleella qilleensarraa godina Alishawaa keessatti raawwatame jedhameef deebii ittaan kennaniiru.
Kaayi koosadha afaan bigganaayi ta'e jedhameetoo sanuu barattoota fi namoota nagaa bilbilanii jitti waan ta'ee fi namoonni immoo makaballee fi kana gaggeessan TPLS gubbaatti rukutamaa waan jiruu fi namoota TPLS barbadaa'uun isaan dhukkubutu makaballee fi akkasii gaggeessa kanaaf wanti akkasii hin jiru qubas hin qabanii akka hoogganaa qaama nageenyaa tokkootti jechuudha.
Jiraattonni aanichaa akka ibsanitti humni hidhate mootummaan shanee jedhee waamu darbee naannoo sana keessatti kan mul'atu yoo ta'u yeroo haleellaan kun raawwatame dilbataa fi wiixata jechuun onkoloolessa 13 fi onkoloolessa 14 bara 2015 humni waraanaa naannoo sana hin turre haleellaa kanaan namoota nagaatu lubbuun isaanii darbee jedhanii jiran. Haleellaa godinaalee naannicha adda addaatti raawwatame jedhame ilaalchisuun gaazexeessituun VOA jaallannee gammadaa haleellaan qilleensarraa kun Wallagga Bahaa Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaatti raawwatamuusaa hooggansa mootummaarraa mirkaneessuuf gaafatteetti ministeerri deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa kabbadee deessaa dhimmicha irratti odeeffannoo tokkollee akka hin qabne himaniiru. Bulchaan godina Shawaa Lixaa didhaa guddataa bilbilaan quunnamuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne. Haa ta'u malee bulchaa Wallagga Bahaa obbo Waggaarii Nagaraa mootummaan waamaa hagalootti haleellaa qilleensarraa raawwateera jechuun kan jiraattonni himaniif deebii kennaniiru.
Hangammaatti tarkaanfii samiirraan fudhatame uummata nagaa eegdota miidhamanii addaan hin baafanne yeroodhaaf waan beeknu hin qabnu oopereeshinii yeroo ammaa kana anaan hundu kumbaa keessatti kan inni gaggeeffamaa jiru Wallagga Bahaa keessa. Kanaafu kan inni irratti gaggeeffamaa jiruti hojii diinummaa gocha shororkeessummaa irratti kan bapa'e abaaboo shanee naannoo keenyatti nageenya goolaa hawaasa saamaa hawaasa sararaa jiru irratti malee tarkaanfiin uummata siivilii irratti yookaan uummata nagaa irratti mootummaadhaan fudhatamaa jiru hin jiru. Kan tarkaanfii uummata nagaa irratti fudhatu kan dararu gochaan isaa jechuudha uummanni godina keenyaa bal'inaan kan inni beeku qabatamaatti diina uummatummaa isaa kan mul'ise abaaboo shaneeti malee mootummaan tarkaanfii uummata siivilii irratti fudhate hin qabu.
Egaa amma naannoon isin jettan kanatti isa ta'u kan jiraattonni naannoo waamaa hagalootti jedhan opereeshiniin gaggeeffamaa jira jettan sun aleellaa samii xayyaararraan dabalataa jiraattonni akkas jedhu.
Kallattii hundumaan mootummaan tarkaanfii uummata oolchuu uummata shoor keessaa kanarraa walaba baasu cimee dhufeeti kan inni jiru. Kanaafuu hangammaatti kan qabnu Operasi kerana fokusinlah dalilan terkambing di negara kita bahagian utara ini. Tayaran ini anggap mati karena tambahan jenis itu awal objek tertentu. Anak nunu pun bagi setegaru terkambing ini kalau tiup tu mampu tambahkan jenis.
Sami Rans Dabalai Chukesa.
Komisioner Komisi Mirga Namoma Ethiopia Dr Daniel Bakale Gamasani Chin lima kali rata odifan wakahin kamne ibsani jerum. Waldan Hoganzafi degar samba oromoyokan allah kanjuramu dapat nitesun sa Amerika teh ibsa kali sabasin alila lid oromia kesat games famajru kesatti namun nagan aji faman jeshun ibseram. Dablen siasa adibul summa oromo kongresi ferala oromovit abat media ra odifanu arga chusafi mad amanamara office kora chusa kanibse allan alila droni shwalit akisat gagge samanin namoni ajje saman tarre makana mota saddet mitorba harkan kawajerim halella tibban oromia gutu kesat lamile nagarat rawota manjeru balale fachun akasera adunyat motuman etiopia mirga dalanama kabajufi lubunama eguf dirqa makaba walitbu insa oromia kesjerus karana gamfuru kawajer ejram ajje chale lamile nagarat rawota manjerus qama walabaten akakoratam sarbi mirga namoma akalabatu hawasni adunya fi abat motu motagamto maniti komishini mirga namoma edla adunya akasmas ka etiopia dabalate himanna sarba mirga namoma fi halella namota nagarat rawotaman qorachu qabajechun onlan ipsebasi keset gafate jram gabat sagale amerikatif sahidamto tunfinera
Obbo Tashite Waqo as United States kutam Minnesota keset hoji buljin samagala Brooklyn Park city jedamu keset machuf filanno wala kesa yukan midterm jedamu kan sadasa saddet barakum lamaf digdani lamagege famuf jiruf dorgomata ani ehataniru obbo tashiten kan andros walda hawasa oromo keset tajajira adda adda kenatron tigist gamet bakkejratan Minnesota radubise kunoti
kutam Minnesota magala Brooklyn Park kes sajirachu erga qabani gara ogga digdamat obbo tashite waqoti nanno jiratan kesatti hojin hawasumma tajajilli wan haramiti durata awalda hawasa oromo Minnesota ta udaqabe sadaka addaddatti hojjetaniyu
akka tolawoltumma bordi kesatti dun filatamne achi boda erga filatame boda ammo sadaka abba mallaqaqaba abba ittana durata abarresa akkasumas boda ammo durata awalda hawasa oromo Minnesota ta e hojjechu dandeete injiraachu yeroba e tara Washington DC kana imaludan sarbamu mirga saba nanno Ethiopia tetti irratto jetatin ture
sadarka magalatti sobota shiten karatu la oltumatin wajirota addadda kesatti tajajilaniru tajajilatis jiran
tana durata a komishini bajeta ta edin hojeta tinjira bajeta jechuni bajanni magala san guhundinu nuwa fodu bajechuda isarratti mariachu karora wogoti sadihi basu kana kesatti wogga shanan darbani hojeta tinture gama barnota tinne nan herrega ontiyani hojeddu herrega bunchi sarratti ontiyani hojeddu
barana mo tajajila kana sadarka tokkon ol guddisuda wan kuta kan fakkata obbo tashiten city council jechunis mana mare magalatti seratumtum madaf dorgomati jiran manni mare akkana sadarka magalatti seratumu kasmas bajeta magalitti murte surratti tiyefata tajajila kana tisenuda malt sinkakase
ba egari gunni digafi ba egari da tokofa notice ogumma fi bekumsa bucinsa biye kana te setti qodu fi okemu gumachu qamnu qamna yedeti naman nulle acci ke sebba ka bucinsa tani tergamuni yada ke nahimuni magala sani akka guddat akka darartu akka guddat yanni ke nalle yo amatame tinjere yanni sabab sabab namota jiratu tananno sani le amatame tinyo jede ba e akka ofofo takkan fattu gora jede etin amana inni kuni ugarbachu mato sikaka hiyo jette ummanni oromo ankeessa dufe addunya kanarra faca etin jira ummanni anin keessa dufe carra akka filu filatamu mirga akkasi kana yero dera hin argan kanafi biye kana keessatti biye bilisate biya bilisan wambar badu jette seera keessatti qooda fudhachuu dandeettu lammummaa biyya kanaa taateetiin anis atis hundinuu lammii biyya kanaa ta'e hundinuu gumaacha dimokiraasii biyya kanaatiif haala hariiroo biyya kanaatiif godhuu danda'a jedhee waan amanuuf.
Akkuma beekamu immoo kutaalee United States hunda keessaa hawaasni Oromoo bal'aan hin jiru Minnesota keessaa gara tajaajilaa seenuu gama siyaasa seenuudhaan ammas kan mul'achuu didu maalii fi kan maa wal qabsiistaniif immoo kan hawaasota kaanii biyyoota biraarraa dhufan kan Somaaliyaa kaasnee fakkeenya kaanillee kaastanii hirmaannan namoota biyya kaanii dhufanii as jiraatanii ammas lammummaa asii qaban yookaan immoo asitti dhalatanii maatiin isaanii biyyoota biraarraa dhufanii maal fakkaata? Hirmaannan kunuun faayidaan isaa maalinni?
Uummanni keenya baay'innas yoo qabaannu gama civic engagement yookiin ammoo waa'ee siyaasaa filuuf filatamuu biyya kanaa keessatti hangas qooda fudhannaa hin arginu. Kanaafi qooda fudhachuun achi keessatti nullee yaada gumaachuun barbaachisaa yoo ta'e achi keessatti filachuun dirqama barbaachisaadha jedha. Kanaafi gaafii isa lammaffaati na gaafate sababa lammiin biraa maal godhaa jira? Baay'ee gariin isaanii baay'ee fagoo deemaniirani jechuudha. Yeroo ammaa nama isaan keessaa bahe sadarkaa adda addaatitti filatanii hin jiranii jechuudha. Yeroo fudhatteet hin jette ammaa warra ollaa keenyaa warra Somaalii yoo fudhatteet hin jette Minnesota keessatti law makers yookiin legislature warra jennu kana warra seera baasu kana nama baay'ee qabu jechuudha sadarkaa adda addaa irratti. Gama poolisiitiin illee nama baay'ee qabu jechuudha. Yoo Ohio yoo fudhatte, Portland, Oregon yoo fudhatte, Seattle yoo fudhatte bakka adda addaatitti. Maal jechuudha kunin yoo namoonni isaanii bakka sanii qooda fudhatee hin jedhe tokkoffaa hariiroon tarsiimoon mootummaa irraa bahu yaada isaanii, fedhii isaanii, guddinna isaanii kan hammate ta'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenyallee bifa sanii hubachuu danda'u qaba. Biyya kanatti biyya ijoollee keenyatti horree qabeenyatti qabaannee hin jirru kana keessatti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Warri ollaa gara biraallee gama Laayibeeriyaatiin yoo agarte, gama Naayijeeriyaatiin yoo agarte, gama Laatiinootiin yoo agarte kunniin hundinuu namoota nuti voluntar taanee tola ooltummaadhaan sagalee kennaa fi baanee jechuudha. Uummanni keenyaa facarraa argateetiin asirraa dhaga'u siyaasaa keessatti tola ooltummaan qooda fudhachuu, hariiroo horuu, ogummaa ati qabdullee, waan ati gumaachuu dandeettullee namoonni biroo influensa akka ta'an arguu akka danda'an godhu. Yeroo ammaa ammoo yeroo filannoon jiru kanarratti voluntar taanee namoota dorgomuuf yookiin bifa adda addaatiin qooda fudhachuu naannoo jiranitti magaalaa isaanii keessatti komishinii adda addaa keessatti yoo barbaachisaa ta'e immoo ofiisii fiigu wal bira qabdeetiin yoo laalteetiin jette qooda fudhannaa uummata keenyaatiif qooda fudhannaa sabab sablammoota biroo yoo argiteetiin jette uummanni keenya diqqoo duubarra jiraa jechuudha.
Filannoon as United States keessatti godhamu sadarkaa amma magaalaatti akkasinii kana warra hirmaatus ta'ee sadarkaa kutaatti iddoo adda addaatti dorgommiin godhamu kuni uummata Oromiyaa keessa jiruuf Itoophiyaa keessa jiruuf maal inni hiikansa?
Gaafii baay'ee jaalladhu, gaafii bareedaa. Uummata biyya jiruuf maal hiikan? Tokkoffaa abdii. Uummanni keenya biyya kana keessatti sadarkaa paalisii meekin keessa qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Gargaarsi biyya kanaa biyya kamiyyuu deemu istaatistiksiin lakkoofsa isaa guyyaa biraallee itti deemuu dandeenya gargaarsa guddaadha. Ismaa'il horii kiyya, horii keeti, horii nama hundaati kan biyya kana jiruuti. Taaksifeeyers manii kan deemu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya beekuu kan qabu biyya kana qooda fudhachuun siyaasa irra qooda fudhachuun uummata keenyaafillee uummata addunyaarra faca'ee jiru uummata keenyaafillee bu'aa hin buusaa haga tokko bu'aa hin buusaa jennee yaaduu danda'uu qabna.
Hayyee isinillee ulfaadhaa obbo Tashitee Waaqoo mana maree magaalaa jedhamu kutaa Minnesota keessatti dorgomaa jiranii egaa filannoon sadaasa 8 bara 2022 geggeeffamaa obbo Tashitee Waaqoo ulfaadha fayyaa ta'a.
Baay'ee galatoomaa waan hojjetan hundaa fi guddaa qabatanii yeroo gaarii
qabu. Walumaa galaa geggeeffamuuf yeroon 7 gadii anisaa fi filannoon walakkeessaa as Ameerikaa keessaa lammiiwwan biyyattii biratti hawwiidhaan hordofamaati jira. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Adun sagale Amerika sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.